dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni ikiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Murasuhuzwa na Eric Bagirubusa. Ikiganiro dusangira ijambo kimukiye mu karere ka Huye. Kuri uyu munsi tugiye kureba gahunda yari twibutse ko bivuga Young African Leaders Initiative, gahunda yatangijwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Barack Obama ahagana mu 2014. Ni gahunda rero ku mugabane wa Afrika ireba abakiri bato kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo byugarije uyu mugabane wa Afrika. Muri iyo gahunda rero nk'uko bagenda bafata abanyafurika muri buri gihugu, bwa mbere mu cyiciro cya mbere mu Rwanda havuyemo abanyarwanda batandatu, ubwa kabiri havamo abandi batandatu bagenda biga ibintu bitandukanye, kwihangira imirimo, imiyoborere myiza n'ibindi. Kuri iyi nshuro rero ubu hariyo icyiciro cya gatatu, aho bamaze kugenda 15 mu kwezi kwa gatandatu, niba nibuka neza nibwo bagiye. Ariko noneho by'umwihariko mu cyiciro cya kabiri turi n'umwe Ange Imanishimwe. Ange, njye mbivuze nk'umunyamakuru, ntabwo nagiye muri iyi gahunda, watangira ubwira abatazi yari icyari cyo n'impamvu twimuriye hano ikiganiro dusangira ijambo?
Murakoze cyane. Amazina nk'uko mumaze kwivuga ni Ange Imanishimwe, nkaba ndi umwe mu bagize amahirwe kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2015, aho nagiye kwiga ibijyanye na politiki n'imiyoborere muri kaminuza ikomeye ku isi yitwa University of California Berkeley. Nkaba narigaga nyine ibijyanye n'icyo nshobora kuba nakora kugira ngo mbe umusemburo w'impinduka nziza mu gihugu cyanjye ndetse n'aho ntuye. Mu by'ukuri rero iyi ni programme nziza, Young African Leaders Initiative, yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, ayitangiza mu mwaka wa 2010. Ariko iyi nagiyemo ni gahunda nono yihariye iri muri iyo gahunda yagutse yitwa Mandela Washington Fellowship, ariyo yatangiye mu mwaka wa 2014, nono ngira amahirwe kujya mu 2015. Iyi rero ni gahunda nziza mu by'ukuri yatumye amaso yanjye afunguka kurushaho, aho ugenda ukareba imishinga ikomeye y'iterambere, aho ugenda ukareba ukuntu abantu bakora ibijyanye na politiki nziza ndetse n'imiyoborere, aho ugenda ukareba ukuntu inteko yicara iri guhitamo abakozi ishingiye ku bushobozi ndetse n'ubumenyi bw'umuntu, idashingiye kwa ngo umuntu baramuzi cyangwa ntabwo bamuzi. Iyo ni gahunda yashimishije mu by'ukuri, ituma mbasha kumenya icyo ngomba kuba nakora. Niyo mpamvu n'uyu munsi mubona turi aha ngaha, aho turi guhugura urubyiruko kuri entrepreneurial leadership. Ni gute ushobora kuba umuyobozi unashingiye ku mahirwe ufite mu gihugu iwanyu? Ni gute ushobora wakora ukazamura wa wundi waruri hasi? Kubera ko turi mu Rwanda, igihugu cyacu ni igihugu gifite imiyoborere myiza, ariko turifuza aho umunyarwanda agira kwihaza mu biribwa, umunyarwanda akishimira ko ari mu gihugu cye, kandi umunyarwanda akishimira iterambere yagezeho ariko akarigeza no ku bandi. Iyo niyo mpamvu rero navuze ngo reka mbe umusemburo w'impinduka, mfasha abanyarwanda, abanyarwanda tuzamuke, abanyarwanda twiteze imbere, duhere mu bakiri batoye, kubera ko igihe gitakirimo kirakomanga. Umuhanga aravuze ngo the future is knocking at our door right now. Nkavuga rero igihe gitani gikomanga, tuzaba dufite ibintu byiza twakoze, tubwira abazadukuje tubabwiye ati nimukomereze aha ngaha, dore twakoze ibyiza kugira ngo igihugu cyacu kigere mu bihugu byateye imbere, kibikesha amaboko mahire n'imbaraga by'abantu b'abanyarwanda. Urubyiruko rwafashije urubyiruko 50 baturuka mu gihugu cyose. Ubu ngubu wabonye twarateranye hano mu karere ka Huye, ariko ubundi mu by'ukuri ni abaturutse imihanda yose mu ntara zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali.
Ni igitekerezo cyawe nka Ange?
Ewe na Jean Bosco Nzeyimana, ubu ngubu yagiye Kampala, hari ubutumwa yagiyemo bw'akazi mu bijyanye no kwihangira imirimo n'ubundi, kubera ko tugenda tujya ku isi yose tuganira n'abandi. Ariko ni igitekerezo twagize gihe na Jean Bosco turangije tubwira abandi ba fellows bo mu Rwanda, none tubyemeranye bumva project ni nziza, ubundi tuyimenwe nk'abayari fellows bo mu Rwanda kugira ngo tugire umurage mwiza duha urubyiruko, umurage mwiza duha igihugu cyacu. Kandi amahugurwa rero azanakomeza mu minsi iri imbere, tuzajya kujya Musanze no kugira ngo urubyiruko rwo mu majyaruguru narwo turwigishe ku cyo twita entrepreneurial leadership. None tuzanakomeza. Ejo nandi kumwe n'umuntu ushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite icyicaro Washington DC, aho yadusaba tubwira ati Amerika ifite ubushake bwo kubafasha kugira ngo aya mahugurwa agere ku mubare munini w'urubyiruko, bagende babasha kwiga basobanukirwe neza. Kuko nk'uko Mandela abivuze, urabizi, education, uburezi ni intwaro ikomeye. waha umuntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kugira uruhare mu impinduka nziza y'isi abaturage batera imbere. Ubwo rero nkumva rwose mu byukuri mba nishimye iyo ndi kubona urubyiruko nkuru nguru rugenda ruvuga imigambi myiza bafite bagiye gukora mu baturage ukuntu bagiye guteza imbere aho batuye, numva ari byiza nkumva rwose shimishijwe nuko ahazaza h'igihugu cyacu ari heza cyane.
Mbasanze hano ihuye muri urubyiruko wenduretse we wagiye muri Amerika, abandi wabafasha ugendeye kuki waje gukemura kibazo cy'inkuko nubwo warubivuzeho ariko ndagira ngo tubyumve neza waje gukemura iki.
Murakoze cyane. Rero kugira ngo duturanye abantu twashingiye ku bunararibonye tubabonamo, kuko hari igihe ujya kubona ukuntu urubyiruko rurahari ariko ukabona hari n'abandi ubona bafite imyitwarire myiza idasanzwe. Tubabangurika dufate urwo rubyiruko turuhurize hamwe turwigishe ibijyanye na leadership, kuko icyo dukeneye urubyiruko rubasha kumusembero w'impinduka rushingiye ku bumenyi ndetse n'amahirwe dufite mu gihugu. Rero abo ngabo nibo twatoranyije turabafata tubazana hano mu karere ka Huye kugira ngo bahugurwe ku bijyanye n'imiyoborere myiza ndetse no kwihangira imirimo. Kuko ubona urubyiruko ruvuga ngo ikibazo cy'ubushomeri, ugasanga umuntu yarangije kaminuza ariko agura ataka ngo ubushomeri. Tukavuga ngo rero umuntu w'umuhanga ntajya w'umushomeri, ahubwo umuntu w'umuhanga ahorazana impinduka nziza muri community aho agenda ahubwo we akagenda ahanga ibintu bishyashya akagenda kwa n'imishinga igenda imuteza imbere ariko inateza imbere n'abaturanye nabo.
Ku ruhande rero dufite nabahugurwa cyangwa se abari kubona icyo nakwita inyungu ku mpinduka z'amahugurwa yari watangira wibwira abakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika. Wowe
murakoze. Amazina yanjye nitwa Alex Ndemezo, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda muri Botany and Conservation, nibijyanye n'ibyatsi no kubungabunga ibidukikije. Rero nk'umuntu ushishikajwe cyane n'imihindagurikire y'ikirere, nibura ry'ibyatsi, nibura ry'ibidukikije, niyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima, kuza muri no training cyangwa ya mahugurwa ni ibintu byangiriye akamaro cyane. Ndetse nshimira ya referrals bagize uwo mutima wo kuvuga ngo reka dusange urundi rubyiruko ruri inyuma narwo rw'abana b'abanyarwanda bakeneye gushyira hamwe bakazamura igihugu cyabo bakakigeza ku iterambere bishingiye ku maboko yabo. Rero muri aya mahugurwa tumazemo icyumweru, ikintu cya mbere numva nakuyemo, naganiriye n'abantu baba bazi ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, bazi bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, bafite aho bageze. Kandi mfite byinshi ndimo nigiraho ku bijyanye no kureba ese ni gute nafata itsinda ry'abantu batoya nkabashishikariza kugira icyo dukora ku bijyanye n'ibyo twiga n'imihindagurikire y'ikirere, ku buryo natwe mu minsi iri imbere twakagombye kuvuga ngo hari icyo twakoze ku bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima.
Muturuka hehe muvuka hehe?
Ubusanzwe mu rugo ni hano i Huye, ndo mu karere ka Huye, rero nkabari naho niga. Nagiriwe amahirwe rero yo kugira Ange arantumira kuko yambonagamo icyizere nk'umuntu ushobora kuba nanjye nagira impinduka aho ntuye. Nza rero kwitabira aya mahugurwa ndetse ngira n'amahirwe ansanga iwacu, ubu ni umugisha ukomeye cyane.
Aho ngaho wenda yuvuze imihindagurikire y'ikirere ni ibintu muri rusange. Hani Huye haravugwa ikibazo cy'abana Ange yabikomojeho batagira akazi, ubona babayeho nabi. Wenda tuvuza abana ariko muri rusange Huye bavuga ko bavukana atatu atatu yisumbuye kubera wenda imibereho yayindi ikomeye, bigatuma babita ngo nabavukana atatu babandi batera gatari n'abandi babajuru. Abo ngabo uzabafasha iki ku bintu uri kugenda ufata?
Urakoze cyane. Icyo kibazo uvuze koko kirahari, ndetse si ubwa mbere nk'umuntu ubihuye naba nkyumvise mu matwi yanjye ndetse ndanakibona cyane. Akaba ariyo mpamvu nagerageje gushyira hamwe itsinda ry'abanyeshuri twigana 25 kugira ngo turebe uko twahuza imbaraga zacu. Dukora nk'ishyirahamwe ryitwa Youth Environment Sustainers. Muri bimwe dufite rero mu ngamba nuko tugomba guhuza runo rubyiruko rwirirwa ku mihanda, bano birirwa basabiriza abana b'indaya n'abandi bantu babuze uko bigira, babuze abantu babinspiringa bakabashyiramo ishyaka ryo kuba bakoresha amaboko yabo, tukabahuza tukabigisha ibyo twigiya. Bimwe muri byo harimo kumenya kwihangira imirimo ndetse no kugira icyizere ku buzima bwabo, bakamenya ko ubuzima bwabo batagomba kubukesha abandi, ahubwo iterambere ryabo riri muri b'imbere. Bagomba kwishyira hamwe bagahuza ibitekerezo bakareba icyabateza imbere kuruta kwirirwa bazerera basabiriza bakomanga ku bipango. Sinabo gusa, hari n'ababyeyi babatoza uwo muco. abo nabo turatekereza yuko nyuma yo kuvaha tugomba kubegera tukabashyira hamwe tukabereka ko ibyo bakora atari byo urwanda rwejo rubakeneyeho uburere bwiza bw'abana babo tukabafasha rero muri ubwo mu guhindura imitekerereze ntabwo abanyarwanda icyo babuza ari ubutunzi ahubwo ni ibitekerezo biri butume bagera kuri bwa butunzi rero muri no mahugurwa twabashije kwerekwa neza iki byo bintu bivuze kwicara ukishakamo ibisubizo by'ibazo uri mubona ndetse ukagenda ukabishyira mu bikorwa ibyo rero natwe ntabwo tugiye kubikura hano ngo bibe amasigara cyicaro nkanjye uyoboye iryo tsinda ngomba gukora uko nshoboye nkabyumvisha abandi 25 nubwo bakomoka mu duce dutandukanye tw'igihugu nitubikora hano ihuye tukazatandukana tuvuye kuri kaminuza ntekereza ko buri imwe azagenda bikora no mu gaca tuyemo bityo igihugu cyacu kigatera imbere
ka tudaheza abandi
nge nitwa Umuhoza Maria Sunta ndangije mu kane hariya muri kaminuza y'u Rwanda muri Botany and Conservation nanjye uruhare rwanjye numva ikintu naho narakuye muri aya mahugurwa no gukora cyane guteza imbere ibintu umuntu yaba afite mu mutwe skills no ibintu umuntu yaba yarize akabasha kubibyaza umusaruro nk'ubu nkanjye ibintu nize bya botany and conservation ngitangira kubijyamo ntago numvaga neza niba narangiza nkakora ibintu bijyanye na business kuri icyo kintu naba nayizeho ariko nyuma y'aya mahugurwa maze kubona yuko harimo business nyinshi cyane yaba yafasha n'abandi baturage mu gihugu
muri nyinshi ivuga mu nk'ebyiri cyangwa eshatu
business nabonye muri ibijyanye n'ibintu nize bya botany and conservation harimo ibintu bya reforestation mu buryo bwo kurwanya climate change kuko ari ikibazo hano mu gihugu ndetse no ku isi yose ni ikibazo cyane ariko kubera ko nabyize nkaba ngiye ubwanjye najyaga mvuga ati subu kuko nabikoresha hehe ariko naje gusanga koko ari ibintu nashyira mu bikorwa nkabikora kandi ukagera income ku bantu benshi cyane atari nuko nabyize gusa no mu baturage no ku gihugu cyose ndumva ari ibyo
uturuka hehe wowe
ngiye mu rugo iwacu ni Rusizi ariko muri vacances cyangwa se n'ahandi nkunda kuba ndi Kigali
urabona Rusizi bagukeneyeho mpinduka cyuretse wenda ibyo by'imihindagurikire y'ikirere kuko hari n'umuturage utazi imihindagurikire y'ikirere
aba baturage ntago babizi ariko tugomba kubigisha aha hantu ni ibintu bijyanye na entrepreneur ni ukuvuga ngo
urabara kwihangira imirimo urabara
kwihangira imirimo yego ndabara kwihangira imirimo ngiye na ndumva nagira ikintu cyitwa kwikorera ku giti cyanjye nkajya nakora ariko bijyanye n'ibintu byo guhindura abandi
Uravuga kwikorera ariko iyo dutambuka hirya no hino urajya kureba ugasanga umuntu arakubwira nta gishoro
kamaze kumva neza ko ikibazo atari igishoro ikibazo ni mu mutwe umuntu nakora business plan yiwe neza nta kizabuza yuko iyo business ye yaba achieved yagerwaho mu yandi magambo yego
we nawe nabonye utegereje cyane witwa nde uturuka hehe
nitwa Uwera Judite nduka mu karere ka Nyamagabe umurenge Nitare nanjye nkaba naraje muri aya mahugurwa
mbere na mbere bwa ukimara kumva ko hari amahugurwa ari yafiteho myumvire ki
nyumva ko ari amahugurwa numvaga ko ari abantu bazatuganiriza kuko numvise amahugurwa ngira curiosity yo kumenya ayo mahugurwa icyo agamije kuri twebwe nk'abantu bahisemo guhamagara bahita bambwira ko ari ukugira ngo twige kubijyanye n'imiyoborere myiza no kwishakamo ubushobozi bw'ibibazo dufite numva ndabikunze cyane nk'umuntu wize public health nge nize ibigendanye n'ubuzima muri kaminuza ya Catholic ndangije umwaka washize numva ndabikunze cyane kuko hari harimo uruhurirane rw'ibintu byinshi uruhurirane rw'ibintu byinshi ari ubuzima ari ibidukikije numva nange numva nchatse kubimenya no kugira ngo mbihugurirwe cyane kandi nzabisangize nabandi ngire nange ico nakora ngire izindi innovation nazana mbese ngire impinduka nazana mu buzima bwanje nabankikije
ubwizo nizihe
no kuvuga ngo nkanje kugiti cyanje nk'umuntu wize ibintu bya public health se ngendanye n'ubuzima nkagendana n'ubuzima tubayemo numvaga nkunze cyane ikintu cyo guca imirire mibi ngendeye kubyo dukora ngendeye kubyo wenda n'amahugurwa nabonye n'inyigisho nabonye ndetse n'ubumenyi bwinshi navomye kubatubanjirije nshimira n'abaduhuguye kuko bagiye bafata impande zose batwereka ko umuntu ashobora gushinga guhanga umurimo ahereye ku kintu cyose yize utagendeye ku bucuruzi runaka wasanganya abandi ushobora guhanga umurimo ku kintu runaka nawe wize wumva ukunze nge rero numvise nashyira imbaraga cyane mu kintu cyo kurwanya imirire mibi kubera ko byagiye bivugwa na government kenshi bakabivuga ariko ugasanga ntabwo biri gukunda cyane ngo abantu barase ku ntego numvaga ngiyewe duhereye ku mboga duhinga dushobora kugira uburyo duhindura imirire yacu atari ibintu byo mu magambo hari abantu bagira ubunebwe bwo guhinga imboga harabatabyumva neza numvaga ngomba kubasensibiliza nkababwira akamaro k'imboga nkabereka uburyo dushobora kuzikora burambye bo numva ku giti cyanjye nshaka kuba nashaka uburyo twafata imboga tukazivanga tukavanga amababi yayo yazo zumye hanyuma tukazisya tukazibika abantu bagakoresha puderi y'ifu ariko ziri imvange ku buryo babandi bagira ubunebwe bizabasha kuborohera kuzibona amafaranga akinjira kandi hahandi zihinze n'abazihinga bazagira imbaraga zo kuzihinga kuko bazabavuga bati hari umuntu uzibyazamo umusaruro akaduha amafaranga zikatugirira umumaro naho zihinze hakagaragara neza mvarinoma ikagaragara neza bwa butayo bugasa n'ubushira bagakoresha season zose ari ya mbere ari ya kabiri ari ni ya gatatu badakunda kwitaho bakoresha irrigation bakavomerera kandi noneho bikabasha kuba byagira umumaro ya mirire mibi ikagenda igabanuka nange nabigizemo imbaraga
ni byiza ubwo uri mu mirire mibi ubwo biragendana n'isuku ariko nahoze numva ubahugura aracyahangayitse aravuga ko hirya no hino aho mutuye abantu baracyafite amagaba baracyafite amavunja murakibona mute
ngewe nk'umuntu wamaze guhugurwa kandi ngomba kuba nk'umuridazi nk'umuntu w'umuyobozi mwiza nkumva ko ibintu byose bindeba ntazategereza ko wenda minister azaza mu gace k'iwacu kwamagana maga numva ngomba kugira icyo nkora kuri icyo kibazo cy'umwanda nkamva rinoma ntuyemo nkagerageza kuba nahugurira abantu kurinda ibidukikije bidasabye ibintu byinshi nimba umuntu afite umwanda ashobora kuwubika akaza kujugunya hagenewe biriya bintu by'isuku ku mubiri nkabibashishikariza kuko nabyo bituma n'imibereho yacu itagenda neza uburwayi bukata ku ruhu uburwayi bukagera mu mubiri mw'imbere numva nifuza bongambirira kuzabwira abantu ububi bw'umwanda kuko amazi si ikibazo ikibazo ni imyumvire ngashaka kuba nahindura nk'imyumvire kuko bagerageza kuvuga ko umuntu ugira isuku ari umukire ari ufite isabune ariko mu bushobozi bwabo bukeya numva tuzagendana ku buryo nzabereka akamaro ko kugira isuku ku mubiri bitwaje bimwe bafite bikeya
twibutse abadukurikiye ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo mu karere ka Huye aho tuganira n'abanyuze muri gahunda yali twibutse ko ni gahunda ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije ko abanyafurika bakiri bato ku mugabane wa Afurika bakemura ibibazo byugarije umugabane. Anje Imanishimwe, umwe rero mu bagiye muri yali 2015 Perezida Obama aravuga ati Afurika iri mu maboko y'abakiri bato, muremeranya nawe?
Ndemeranwa cyane na Perezida Obama kandi nigeze kwa turi Washington DC yampaye umwanya mubaza ikibazo kubijyanye na climate change mitigation and adaptation, mubaza icyatekereza kuba Afurika igira uruhare mu kugabanya imyuka mibi ihumanya ikirere. Ariko ugasanga Afurika ntabwo ihabwa yishyurwa niko nabyita mu bijyanye n'izo serivisi za ecosystem igenda itanga. Ariko ambwira ijambo rikomeye aravuga ati rwose vraiment dufite commitment, dufite ubushake nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugira ngo dufatanye na Afurika kugira ngo hakoreshwe ingufu zitangize ikirere. Ibyo rero iyo umuyobozi nk'ukomeye ku isi agenda bivuga bigaragaza ko hari ubushake bwa politiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kugira ngo zifatanye na Afurika muri uru rugamba rw'iterambere, aho dushaka yuko umugabane wacu abawuvukaho baba abantu nabo bakomeye ku isi baba abantu bakoresha ibyo dufite kugira ngo tuzane iterambere mu baturage bacu. ubwo rero ndemeranywa nawe kubera ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka ni imbaraga z'umugabane zubaka ni imbaraga z'isi zubaka rero nkabona yuko iyi ari gahunda nziza twishimira nk'abanyafurika icyatumye rero dutegeza ni gahunda kwari kugira ngo rero iyo naribonye twaganiriye na President Obama ndetse n'abanyamerika twahuye nabo igihe twari duhari kugira ngo tugende tuganira none rero nabo batinyuke babone ko bishoboka yuko umuntu ashaka kuba yatera imbere babone ko bishoboka yuko iyo umuntu ari gukora neza hari undi muntu w'umureba nubwo utamenya aho uwo muntu ari ariko umuntu aba areba wa muntu uri kugenda akora muri community niyo mpamvu tubabwira tuti rero mwebwe ni mugende iwanyu niba uvuka mu cyaro aho ngaho hagume uhakore uzamure abaturage kubera ko wagiye kwiga hari icyo baba gutegerejeho buriya nuko abaturage batakubwira ko hari icyo bagutegerejeho ariko niba wagiye kwiga ubuhinzi bategereje yuko uzaza ukabira ko bagomba guhinga neza umusaruro ukiyongera rero iyo ugiye no wamara kurangiza kaminuza ukaba wigire kwibera nk'ikigari cyangwa ukajya kwibera nka nko kugisenye cyangwa ukajya kuba yenda mu Ruhengeri cyangwa ukajya kuba yenda Rusizi none kandi wavuka gena muri Nyaruguru abaturage ba Nyaruguru ubu batengushye nibyo rombwira abantu nkavuga nti rero uyu ni umwanya wo kujya ngo dutekereze twicare kongere tugande tubwe ngo ariko mu byukuri dukora ibyo tugomba gukora nibyo nahoze mbabwira mvuga nti niba uvuga ko ufite ubumenyi mu mashuri ukabuta bukoresha ukwiye no kwihana kuko wahe mu kigihugu kandi ahubwo wahe mu kintu umugabane wahe mu kendetse n'isi kubera ko abantu bari bagutegereje ntacyo bari kukubonaho mu byukuri nkavuga nti rero aha na hacu ho kugira ngo dukore urubyiruko rugaragaze imbaraga rufashe igihugu kubera ko leta iyo yaguhaye amahirwe ukiga leta ikakurihira yenda ikaguha bruce ikaguha scholarship buriya leta inshingano zayo iba yamaze kuzikora ahubwo wicyo ukeneye gukora niki ugomba kwerekana bwa bubasha bwa bushozi wahawe kugira ngo uzane impinduka nziza igihugu gitere imbere kuko ubu ngubu ugewe fite indoto zuko izimiraga tukugenda dukoresha zizatuma byiwe urwanda rugera mu bihugu bifite ukungu buciritse rubikesha imbaraga zacu none abazadukurikirana bo yera mu myaka iri imbere bakazabana bazakora none urwanda ukajya mu bihugu byateye imbere kuko ibyo ngibyo birashoboka ikinyenzi nuko abantu bagomba gutekereza neza kandi bakabishyira mu bikorwa kandi bakagaragaza imbaraga zabo ibyo bize bakagenda bahuza imbaraga izo mbaraga zigakora umuturage akishima ntagire umwana urira kubera ko yabuze ikijumba cyo kurya njyamivuga biba bibabaje kuba umwana ashobora kurira kubera ko yabuze ikijumba umwana agomba kuvuka akavuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akabona ibyibanze akenera mu buzima agatera imbere rwose kandi akishimira igihugu cye akishimira ko Imana amuhaye ubuzima ku isi.
Alex, muri kubona ku mahugurwa ya yari murayahabwa n'umuntu wagezeyo, ese murateganya namwe kwisabira mukagenda muri Amerika kugira ngo bitaguma kuba inkuru mbarirano?
Icyo kibazo mbashije ni cyiza cyane. Zimwe mu nzozi mfite nanjye nuko nazahagira nkigerera aho ba Ange bageze ibi barimo bambwira nanjye nkabirebesha amaso mfite izo ndoto ndetse ejo nari ndimo kwa prayinga ariko mbimenye igihe cyagiye ariko iyi round izakurikira ngomba kuba mu bambere.
Duhugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo, ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro nirihe?
Ijambo rya nyuma navuga nago nabura kudashimira President Obama na Mandela Washington Foundation ndetse na Yari Fellows Ange na Bosco na bagenzi babo ku bushake ndetse n'umutima bafitiye urubyiruko rw'u Rwanda ndetse sinabura gushimira n'igihugu cyacu ku buryo barimo gutekereza ejo hazaza h'igihugu. Umuhanga umwe yaravuze ngo there is no success without a successor. Rero ntabwo iterambere ry'igihugu cyacu ryazagerwaho iryo twifuza kugeraho abayobozi batabigizemo uruhare ngo bahe ibyo bafite urubyiruko ruri inyuma kugira ngo ruzakomeze ibyo batangiye. Niyo mpamvu rero nshimira cyane igihugu ndetse n'urubyiruko rugenzi rwanjye rwitabiriye aya mahugurwa ndetse tunasaba Imana cyane kugira ngo imigabo n'imigambi dufite itazaba amasigara cyicaro izadufashe kubishyira mu bikorwa. Murakoze.
Okay. Wowe dusoza ikiganiro usigaranye iki muri rusange?
Nge ikintu nsigaranye ni ukugira ngira ubufatanye n'abayogenzi banjye hano twahuriye hano muri fellowship noneho tugire ikintu cyitwa gukora cyane twiteza imbere ndetse duteza imbere n'abandi batageze hano muri aya mahugurwa tubasensibilizinga ibintu twigiyemo hano byose ndetse tubatere courage cyane cyane rwose kandi tumva tuzabigeraho.
Okay. Wowe urumva ufite indoto zo kuba ibyo bakubwira nk'inkuru mbarirano
ushobora kuzabyibwirirwa cyangwa kuzabyiyumvira?
Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, kuko baravuga ngo inyoni itagurutse ntimenye iyo bweze, niko bajya bavuga. Iyo abantu bakubwira ibintu ntugire curiosity, buryo ibyo bigishije biba bisa nkaho bitagusigayemo cyane. Anje nk'amatsiko mfite, nanjye nifuza kuzagera aho ba Anje bageze, nanjye nkazaza nkatanga umusanzu wanjye, ari ibintu niboneye, ari ibintu nabayemo, ari ibintu natanzemo ibitekerezo, ku buryo nanjye nzaba mvuga ngo byibuze igihe iki niki natanze umusanzu mu gihugu cyanjye.
Uzirikane ko yari atari ubushake gusa, bisaba n'ibikorwa byivugira.
Yego, icyo ndacyumva cyane, kandi bakitubwiyeho, baratuganirije, baduha imbaraga, baduha icyerekezo, natwe tugiye gukora ibyo twumvaga dufite intege nke, tugiye kubishyiramo imbaraga, ndetse n'ibyo tutatekerezaga, ntekereza ko baturi hafi n'ubundi bagomeza kuduha ibitekerezo, ku buryo tuzacivinga ku ntego yacu tukabasha kugerayo, ndetse tugakora n'ibindi birenze kuruta kujyayo.
Nuko rero Ange, muri rusange uru rubyiruko muhugura, mwavuze ko muzagera hirya no hino mu gihugu, mwihaye intego ki mu gihe cy'umwaka?
Mu gihe cy'umwaka turifuza guhugura byibura urubyiruko 500 kuri entrepreneurial leadership. Kandi kubera ko tugenda dutumira abantu baturutse mu gihugu hose, intara zose n'umujyi wa Kigali, twizera tudashidikanya ko urwo rubyiruko ruzagenda rukaba umusemburo w'impinduka. Kuko icyo tubaha noneho icyo nakita umukoro udasanzwe. Mu by'ukuri turanabitekereza, bamwe bakanarira, kuko tubona icyari cyo gihe cyo kugira ngo dufashe abaturage bacu, dore igihe abantu bahereye baruha, abantu bavunika, abantu bicwa n'inzara, abantu barwara indwara, tuje ko ibyo bintu bicika.
Mukazakurikirana mute ko aya mahugurwa yagize umusaruro?
Murakoze, dufite contact zabo, turabandika, tukamenya abantu twahuguye, tukabasatisfyinga. Urabona muri ubu ngubu tuvugana, barimo barakora pitch competition ya business ideas bagiye bafite, noneho tukazana kumeza no kubahamagara, tugina turi bati mwageze kuki, ku buryo tuzanasaba n'igihugu kidufashe. Noneho nkanyuma y'imyaka nk'ibiri, noneho nka kuno tugire itorero ryihariye ry'abantu bahuguye muri gahunda. Noneho tugende duhure tubwe ngo mu by'ukuri bwa butumwa twabahaye, za nyigisho twabahaye, mumaze gukora iki? Cyo dushaka no turashaka ibintu biri measurable, ibintu ushobora gupima ukareba impact, wakora impact evaluation ukareba ngo umuntu yavuye he yageze he. Ibyo nibyo dushaka. Turifuza ko abaturage bacu bazajya bahora baseka, bazajya bahora bishimye. Ntabwo dushaka yuko hari umuntu bigaragara ko atariye, yaburaye, yiriwe kwa muganga kubera indwara zituruka ku mwanda. Turifuza abantu bafite ubuzima buzira umuze, abantu bafite imbaraga, abantu bakora igihugu cyacu kikagira mu bihugu byateye imbere kubera ko birashoboka.
Murabona bizagerwaho?
Turabona bizagerwaho. Ikingenzi, dufite ubushake bwiza bwa politiki mu gihugu cyacu, bufasha urubyiruko, ukabona urubyiruko rwitaweho, tugabwa amahirwe menshi cyane, kandi dufite nanone n'urubyiruko rubishaka, kandi ubona rwose rwiyemeje kugira ngo ruzane impinduka nziza mu gihugu, abaturage bagubwe neza, aba bana bacu bagiye ku mashuri bagende bazana impinduka. Ibi nibyo turi gukora, nibyo turi kugenda dushyira mu bikorwa kugira ngo tugaragarize abantu ku bintu bishoboka. Kandi ikindi kintu kiza turi gukora nuko tubijyanisha no kubungabunga ibinyabuzima. Jyewe maze kugira expertise mu bijyanye n'ibinyabuzima, ndimo ndakora doktora muri ibyo bintu, ndimo ndagira ngo mbisobanukiwe kuri urwo hejuru, namaze kurangiza maitrise umwaka ushize. Ariko icyo ndikubwira abantu, mfite imyaka 29, ntabwo bisanzwe yuko umuntu agira PhD afite imyaka 32, ariko ku myaka 32 zaba ndangije doktora muri ibyo bintu. Turimo turanerekana urubyiruko yuko bishoboka, kandi mu by'ukuri urebye aho navukiye, uzaze kunsura urebe, ni ahantu mu cyaro mu karere ka Nyamagabe, wabona ko bitashoboka. Ariko jyewe gutekereza kwanjye no kumenya ko ikinyinzi ari ukugira ubuhanga no kwereka abantu ko hari ibyo ushoboye kandi ukabishyira mu bikorwa, niyo byatumye ngera aho ngeze. Ubwo rero nkababwira urubyiruko, abari kunyumva bose, yuko ikingenzi bagomba gutekereza, bakareba amahirwe abakikije iwabo, bakareba n'ubumenyi bamaze kugira, barangiza bakabishyira mu bikorwa, bagahanga ibintu bishyashya, bagashyiraho gahunda ibateza imbere, inateza n'imbere igihugu ndetse n'umugabane wacu wa Afurika.
Okay, murakoze rero kuri iki kiganiro tugiranye. Ngewe nari Eric Bagirubusa, naganiraga n'urubyiruko rutandukanye ku mahugurwa ya yari, uburyo bari kugenda bayungukiramo n'uburyo bazayabyaza umusaruro. Tubifurije rero amahirwe masa mu byo mwatangiye.
Murakoze cyane.
Sawa sawa.
Arakoze mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Nkuko twabwiye iminsi ishize, iki kibazo cy'imirimo, ikibazo cy'akazi cyane cyane ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu, ni ikibazo twifuza kujya dukomeza kubagezaho, tuganiraho namwe mu biganiro byacu bitaha. Namwe tubasabye kwitabira gahunda zacu, mutugezaho ibitekerezo, mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ingamba mufite. aho muri ndavuga aho mutuye aho mukorera aho mwiga ndetse naho mugenda kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nange Etienne Karekezi mwese kandi uko bisanzwe mbifurije ibihe byiza
Umujinya rugenge nyamirambo nabiri